stori za mahaba njoo ni kusimulie, uongo njoo ukweli njoo ni kusisimue. Sunapenda sana soga ketu nkwadisie, uone tofauti kubwa ya wao na mie. Minajua kulove, sijui kuacha, nikisha penda nimependa na napenda haswa. Tazama macho yangu, unaona nini sasa? Ukweli mtupu mana uongo nimesha uacha. Sitaki kukuchezea by the way, I pray to God, show me the way. Usijo kanitenga kisa sina pay. Believe tu, yatakwisha one day. Waki washo wakune vipele, pele. Iachie mama haina kwele, kwele. Kwa posi wazi kumwaga michele, chele. Tuwasumbue bongo kama mbele, mbele.
Amja komando, aye, 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 komando. I'm your commando. Aye, 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 commando.
Si walisema he, wakachonga. Na uhawamini kona meli na songa. Wakabonga bonga, wakaponda. Wanashanga, goma hiyo inashuka kitonga. Kam seleleko, ongeza madeko. Na kufil mpaka basi na kuwa mento. Leo na upepo, tukalewe keko. Kisha hapo twenze tutukalale ghetto. Pinda pinda lotetsu, kunja mgongo mama. The way you put it down, nyuma tula wama. Inyonge shake shake, hivyo napenda sana. Bimacho ito nyanya na baki kukutazama. Waki washo wakune vipele, pele. Iachie mama haina kwele, kwele. Kwa posi wazi kumwaga michele, chele. Tuwasumbue bongo kama mbele, mbele.
I'm your commando. Aye, 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 commando. I'm your commando. Aye, 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 commando.